waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Qoyska iyo saaxiibada ayaa isugu soo baxay aaskii George Floyd oo ka dhacay magaalada uu ku koray ee Houston, Texas, iyadoo ay horkacayeen koox music tumaysay. Dhacdadan ayaa soo afjirtay tacsi lagu sagootinayay 46 jirkan madowga Mareykanka ah oo dhimashadiisu kicisay dibadbaxyo caalami ah oo looga soo horjeedo arxan darrada booliska iyo cunsuriyadda. George Floyd ayaa dhintay 25-kii bishii May markii askari booliis ah oo ka tirsanaa booliska Minneapolis uu muddo ku dhow 9 daqiiqo qoorta jilibka uga hayay, isagoo ninkani ku qaylinaya ma neefsan karo. Kelmaddaas oo noqotay halkudheg ay isticmaaleen dibadbaxyadu, geeridiisa ayaa astaan u ahayd xiriirka xumaaday ee u dhexeeya bulshooyinka midab kale iyo booliska Mareykanka. Waxaana ka dibadbaxay 19,000 oo qof oo wadooyinka magaalooyinka kala duwan ee dalka marayay. Siyaasiinta, dadka u ololeeya xuquuqda madaniga ah iyo dad caana ayaa ka qayb galay xuska George Floyd. Inkastoo xusku ahaa waqti qashuuc mudan, kaniisadda The Fountain of Praise Church ee Houston ayaa waxaa harqiyay muusig iyo erayo lagu xasuusanayay ninkan oo ahaa nin naxariis badan oo dhimashadiisu kicisay dhaqdhaqaaq caalami ah. Dad gaaraya 500 oo qof oo dhammaantood xirnaa maaskarada afka lagu xirto coronavirus awgiis ayaa buuxiyey kaniisadda, waxaana ka mid ahaa jilayaal sida James Fox, Channing Tatum iyo feeryahan Floyd Mayweather oo la sheegay inuu isagu bixinayay dhammaan qarashka ku baxay aaska. Waxaa sidoo kale ka qayb galay baadariga u ololeeya xuquuqda dadka madow Al Sharpton iyo madax ka tirsan kuwa gobolka iyo kuwa qaran. Baadari Al Sharpton ayaa u tacsiyeeyay qoysaska dad madow oo kale oo xubno ka tirsan qoysaskooda ay booliisku sidoo kale dileen, dilalkaas oo keenay in ururka Black Lives Matter uu aasaasmo.
All of these families came to stand with this family because they know better than anyone else the pain they will suffer from the loss.
Dhammaan qoysaskaas waxay u yimaadeen inay taageeraan qoyskan sababtoo ah cidna kama badiso xanuunka ay leedahay markii qofka aad jeceshahay aad weydo. Baadiriga ayaa ka codsaday qoysaskaas inay istaagaan si loo qiro joogitaankooda, taasoo dhalisay in dadkii kaniisadda ku sugnaa oo dhan hal mar ay u sacabiyaan.
The mother of Trayvon Martin, will you stand?
Hooyada Trayvon Martin istaag, hooyada Eric Garner istaag, walaasha Botham Jean istaag, qoyska Pamela Tanner oo reer Houston istaaga, aabaha Michael Brown oo reer Ferguson Missouri istaag, aabaha Amud Arbery istaag. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo booqday qoyska George Floyd ayaa kelmado tacsiya u soo diray isagoo fiidiyo ugu soo duubay caruurta George Floyd.
Why in this nation do too many black Americans wake up knowing that they could lose their lives?
Maxay tahay sababta dad badan oo madow ah ay subaxii u toosaan iyagoo og inay dhici karto in la dilo iyagoo noloshooda caadiga iska wata? Maxay cadaalad u heli waayeen? Sababtu maxay tahay? Marwooyin iyo mudanayaal indhaha kama qarsan karno, ma aha inaan indhaha ka qarsano, dhaawac ayay ku tahay qalbigeena, ayuu yiri. Duqa magaalada Houston ayaa sidoo kale ka hadlay aaska, isagoo ka yaabsaday dadka goobta isugu yimid markuu ku dhawaaqay in Juun 9-keeda looga aqoonsan doono magaalada Houston maalintii George Floyd.
But we honor him today because when he took his last breath, the rest of us will now be able to breathe.
Waa sharfayna, ma aha sababtu inuu ahaa nin dhammaystiran, ee waxaan u sharfaynaa sababtoo ah naftii u dambeysay ayuu qaatay. Inteena kale waanu neefsan karnaa. Sidaas awgeed, anigoo ah Sylvester Turner, ahna duqa magaalada Houston, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in 9 Juun loo aqoonsan doono maalinta George Perry Floyd. Baadri Al Green, oo sidoo kale ah xubin ka tirsan aqalka Kongareeska lagana soo doorto gobolka Texas, ayaa makarafoonka qabsaday wuxuuna dalbaday dib u heshiisiin.
This country has not reconciled its differences with us.
Dalkani kama heshiin khilaafka nagala dhaxeeyay. Waxaan soo marnay adoonsi, kamaynaan heshiin. Waxaan soo marnay kala soocid, kamaynaan heshiin. Waxaan lagu hayaa unsuriyad xun, kamaynaan heshiin. Waxaa la gaaray waqtigii la abuuri lahaa wasaarad ama hay'ad dib u heshiisiineed. Derek Chauvin, oo ahaa askariga caddaanka ahaa oo laga duubay fiidiyo isagoo jilibka ku haya qoorta Mr. Floyd oo jeebaysan, ayaa wajahaya 40 sano oo xabsi ah haddii lagu helo dacwooyin ah inuu dilka heerka labaad, kan saddexaad iyo dilan ula kac ahayn u geystay ninkan. Saddex askari oo kale oo goobta ku sugnaa markii Mr. Floyd la xirayay ayaa iyagana la soo xiray, iyagoo lagu soo oogay inay kaalmeeyeen qaybna ka qaateen dilkiisa. Afartan ninba waxaa laga eryay shaqadoodii booliska. Maamulayaasha Minneapolis ayaa ballan qaaday inay kala dirayaan dibna loo soo dhisayo gabi ahaanba taliska booliska ee magaaladaas uu Mr. Floyd ku geeriyooday. Baadri Al Sharpton ayaa sheegay in George Floyd dagaalkiisii uu dhammaaday.
George, you fought a good fight. You kept the faith. You finish your course.
George, dagaal fiican ayaad gashay. Iimaan ayaad lahayd. Hawshaadii waad dhammaysatay. Oo naso, hooyana u tag. Annagaa dagaalkii sii wadayna. Annagaa dagaalkii sii wadayna. Ayuu ku soo afjaray khudbaddiisii Baadri Al Sharpton.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.